Mabi wamekuja kwa kopu niteta, mimi yao nione sija kupata. Wasema masikini eti mimi sina fedha, sitopiga dau ni kweli sina pesa. Lakini nikiwa nazo hizo ni za kwetu, hawajui mwanzo wetu, watajuaje hatima yetu. Nikupende unipende, ishara ya mapenzi. Kwa standi nikishuka unanifuta machozi.
Nimekuja leo kusema hello, aha. Nimekuja leo kusema hello, aha. Hello hello, aha ha. 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 Hello.
Love the first and lipo kuona, napenda unavoringa ukikata kona. Kutembea nawe watanipa huna na sultani shoro umashona. Bro yangu simawe sija kondumiza, sema unachotaka mimi chotimiza. Tuenda hivi home ni kutembeze mta embakasi mkuru kote tutaroka. Na si umebeba the future behind me, bring it through, I can't even mind. Me and you is all I want, atana na kievo na kina dance. Leo kesho mindo mzi, mindo wako wako wa milele. Kauna nipenda pana poteze, na mina kupenda nipenda mbaya.
M07264
we kuwa wangu twish 5-star 254 don't tell me natoka. Usuwe nilenga mwisho kuniteka. Sime mbitu muova naependa hela, we kuwa mwema kwa kila hali. Nipwe wakati tutapata mali, tukitembea mali tabariki the life.
Nimekuja leo kusema hello, aha. Nimekuja leo kusema hello, aha. Hello hello, aha ha. Hello hello, aha ha. Hello hello, aha ha. Hello oh. Hello hello, aha ha. Hello hello, aha ha. Hello hello, aha ha. Hello oh. Nimekuja leo kusema hello, aha. Nimekuja leo kusema hello, aha ha. Hello hello, aha ha. Hello hello, aha ha. Hello hello, aha ha. Hello oh. Hello hello, aha ha. Hello hello, aha ha. Hello hello, aha ha. Hello oh.
Yeah. Nino biar rocking. Hey. Safi kids.